kubangake uba sesimweni nasemkhulekweni la uthi khona Nkosi ngikhiphe kule ndawo. Kodwa uvesela ukuthi impendulo oyitholayo ukuthula swayi akho magama ozwayo. Akukho mpendulo sanhlobo. Pho manje ngenze njani kunje? Ikuphi okulandelayo la Nkulunkulu? Angikubingelele phinde ngamukele enkosini yethu eFresh ngingusibalo Bethi wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Sonke singabantu siyadinga ukude setha sigcwalise. Yebo ungakwazi ukuhamba isikhashana ungephuzanga lugejesi kodwa uma singawaphuzanga amanzi isikhathi saside kothombukhe emzimbeni yethu qede siyoshabalala. Singahamba isikhathi eside ngaphandle kokudla kodwa ekugcini kwesikhathi kogcina umphumela sewufana futhi nalo wamanzi. Futhi leli qiniso liliqiniso isibili uma usuku sogwaduleni. Lokhu iBhayibheli kubiza ngendawo eyomileyo. Umbuzo lana uthi uma kuthiwa yonke into ekuzungezile yomile yome nkwe la khona kungekho ngisho i-teaspoon yokudla ukukupha amandla ukuthola kuphi lokhu kugcwaliswa na le refill or refilling. Isaiah 58 verse 11. UJehova uyakukhola njalo asuthise umphefumulo wakho eyindaweni ezomileyo aqinisa amathambo akho. Uyakuba njengensimu eniselwayo nanjengomthombo wamanzi omanzi awo angaphuthi. Siyesithanda ukucabanga ukuthi ngokukholwa uNkulunkulu uyove sehlise njengomlingo phezu kwethu qede asisuse endaweni yomleyo. Yebo nebala kwezinye izikhathi uNkulunkulu uyakwenza lokho kodwa kuyathukela nje ekwenzeni. Kodwa imvamisa wenza into engcono kakhulu kunalokho. Akwenzayo uziphi ithuba lokusihola kulezo ndawo ezomileyo. Ukhona khona lapho kanye futhi okungathi masingase sithi jeqe isiphundu sowumangala sibone ukuthi ukhona la naye ukuzonelisa idingo zethu. Okulapho kanye ezoqinisa amathambo ethu yebo nebala ukuba kuqhuma isiphetho samanzi ngaphakathi kuthina isiphetho esingalokothi sishe ngoba umoya ongcwele akalokothi ashe. Futhi uyabona sihlobo sami lokho kuyisibusiso esikhethekile uNkulunkulu angasithela phezu kwezimpilo zethu sikuleyo ndawo. Uyazi ukuthi lapho kanye impaphamazi esibusiso sikaNkulunkulu sigeleza futhi sigeleza kithi sisehlane elomile nkwe qede asiphe ukweneliseka. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp okwakho cofocofo nje usithinte nge-WhatsApp ku 067 706 0077. Kungenjalo jeqe kuwebsayithi yethu uthole ukuthe xaxa www.freshzulu.co.za.